gbakiri belu nu mi gwe ndi nsọ. Thank you.